bloody. Life is too short, yeah. Life is too bad. Na hustle so hard, you na bad, what's bad to not. Presenter anazigua, anazigua. It is always toka kimziki, kabasi ya socha pa. Ujana maje moto, zetu tasonga kale ntaka ntoki kwenye msoto na mitembele pelali. Pidika bia kuyala, hali uniseni sali. Mana bizuli machoni randani bina nosali. Na shaka na boluka, hali kuwa sinamba wana kami na pali. Mbo zetu wakipo sawa. Presenter anazigua, hamna pomo vile chafai. It is always toka kimziki, laba, nifike da. Life is too short, life is too bad. Na hustle so hard, na bad was bad to not. Bidani mkalimo. Solingi zangu na panyamo. Levo za mademo ndo mishe zao. Ilamo la jalali kiboko yao. Bidani mkalimo. Solingi zangu na panyamo. Levo za mademo ndo mishe zao. Ilamo la jalali kiboko yao.
Leo sita senta gensa lazima nitoke. Nitoke na madini nikizama mkodini. Maisha yangu muvi tosha madunda wa miminia mwani. Unafanya majungu kwani kitu gani? Asante Mungu umenekusha na shatani. Long time nimeacha chungi, nimeacha bangi, nimeacha sigara na nimeacha umalaya. Sichezi na kazi, niti sindisi, nita kukisi. Maisha yamekuwa na changamoto, mapenzi yamekuwa business. Demo na kana ya mta mmoja kumwita na kudai nauli. Mimi sifanyi ufuzi, bora nionekane ganda la ndizi.
Nizani nimekuacha mbali. Life is too short, life is too bad. Na hustle so hard, na bad was bad noti. Bidani mkalimo. Hustling zangu na panya mo. Levo za mademo ndo mishe zao. Ila mola jalali kiboko yao. Bidani mkalimo. Hustling zangu na panya mo. Levo za mademo ndo mishe zao. Ila mola jalali kiboko yao.
Wengi tumetoka, tumetoka kwenye msoto, mazingira magumu. Imagine tumebeba historia nzito, on the shoulder, karama sikitiko, pamoja na machungu. Hey haters, ukiona tumefanikiwa, ujua tumepambana, jasho na damu. Cheki nyuma yetu, kuna kundi kubwa la watu, bawa natutegemea. Ukimharibia mtu, ujua naharibia wengi, maana binadamu huwa tunategemeana. Ukishindwa kumshika mtu mkono, macha pambane na hali yake. Vivyo hivyo akifanikiwa, usimdisi, usimpate fate, macha pambane kivyake. Yeah. Ukimtupia mtu majivu usoni jua na kurudia mwenyeo. Kutaka kumchafua mtu utajichafua mwenyeo.
Life is too short, life is too bad. Na hustle so hard, na bad was bad noti. Bidani mkalimo. Hustling zangu na panya mo. Levo za mademo ndo mishe zao. Ila mola jalali kiboko yao. Bidani mkalimo. Hustling zangu na panya mo. Levo za mademo ndo mishe zao.
Lazima utaikubali sita senta gangsta. Nafanya rakati ntambulike, line zangu zitambulike. Fish record. Yeah. Big Daddy. Kina Mengi. Wana rakati. Talibani gang. No pain, no gain. Welcome again. You know what I'm saying?